SBS Radio.
E lei a toa se tausanga talu ona fatu la fonoina i le atunu ufa ai poiponga i tū pātutusa. Ai utula i mai seisi mata upu e fōlinga mai uatoe la mati ai ai a tatau atangata LGBTQI. O le mata upu le nei ole ai a onga e kalesia e te enai tamaiti LGBTQI ona o oina a toa ai malete ena o tangata LGBTQI ona whainga luenga whawhai a onga i a onga i e kalesia. O le mata upu na whaatonuina ele malo tele i se review na teitei whono ai le sa avea malo i a sili i tausanga ua tuanai nele i o Philip Ruddock ma na aumaiai ma se whautuanga i le wha malo sia o a ia onga e kalesia. E talia ai na o tangata e mulimuli i talitununga o e kalesia la tau te ona i a onga e le ngata i tamaiti a o ongai a e whapea i whai a onga e whai ngā luenga ai. O le review, na tā aloina ina ua mai a le pālota mō whaipuiponga i tūpā tutusa. E sila sila i le ono whete e na i o le tūlāfono po o teuteunga o le tūlāfono i whaipuiponga i tūpā tutusa, ma le sa olotonga o tā pua inga. Na sā noa Ivan Hinton Teo o le whaalapotupotonga le Just Equal, ua uma atu i a leisi taua, i a e ua fōu mai se isi o sa whainga. O le ātili sā waina ai tangata LGBTQI, ātoa ma le solia o alato waia tatau.
Marriage equality was one fight to be fought, but we knew that it wasn't the last fight, and we knew that the outcome of achieving marriage equality wasn't going to mean that opponents disappeared. They would find a new mechanism to subject LGBTI Australians to prejudice and discrimination.
Ivan Hinton Teo o le Just Equal. Walima masina talu ona tuwina le report ia le Ruddock, po le Ruddock report i le Parliament tele, ma ana le liki i le Fairfax Media, e le ilo ase aso e wha ailoa ina mai e le malo. Ia le reporti, a toa i lana fuafuanga le nei po lana fautuanga le recommendation, i le a ia whaapitoa a e kalesia, e te enai, tamaiti LGBTQI, atoa ai, ma whaia onga LGBTQI. Na sāu noa le pāle mia Scott Morrison o le whāu tuanga o loo whāwai le tūlā whono, ilo na tūlanga o loo ta otoa nei.
Well, it's the existing law, and we're not proposing to change that law, to take away that existing arrangement that exists.
Le pāle mia Scott Morrison. Ai pe ona whafonga ina atu ia tātou telefou. Ua toa sui le fatia le pālemia, ma o le ateu teu le tūlāfono, e le mawhaia ia se a onga se kalesia ona te ena se tamaititi ona olona i tūpā LGBTQI. Peitai olo tū maupea le tūlāfono e whasino i tangata e fia whai a onga i a onga ia e kalesia. Na saunoa le sui tūtua tasio le pālemene se Teteo New South Wales, Alex Greenwich, o ia na sui teitei fono i le maua le ioe, i whaipuiponga i tūpā tutusa. E le o atangi e le whautuanga le nei se tūlanga alofa. O le totele o tangata LGBTQI e tāpua i lotu. Ma e le aise mafua anga o le whaailonga tangata i tūpā LGBTQI. O isi fo i whanaua le tua.
Across Australia, there are many LGBTI people of faith. In schools and in communities everywhere, people value them and people respect them. We should not be creating an environment where people are treated poorly simply because of their sexuality. It's time that we moved on from this confected clash of gay versus God. Bring Australians together under our shared values of fairness and equality.
Le sui tutotasi o le Parlamene o New South Wales, Alex Greenwich. O loo wha mamawha e a onga e kalesia Kerisiano le whinaunga, e tatau ona iaisa lato wā i a tatau, e te ena i tamaiti mawha i a onga e le talia ina, pe te tee i la lato tā la inga, po o le tā la inga, ale e kalesia e pūlea se a onga. Na saunua Mark Spencer, o le National Policy Officer, o a onga Kerisiano i Ausitalia, le Christian Schools Australia, e le whapea o le awhasa i se tamaititi e whawhawhine e begei. A e tatau ana i loa e lea tamaititi, o talitonunga o lo whaavae ai le tāla inga le e kalesia e pūlea le a onga, e le o se mataa upu e whaatawemu pe tau whai whai i ai.
What
might be an issue is, you know, if a child for whatever reason started, you know, undermining the school, accusing the school of being bigots, or telling them that, you know, that they really didn't agree with what the school was teaching, and not in a respectful way of, you know, academic discussion, but in a way that really sought to undermine what the school was about.
Mark Spencer, the National Policy Officer of Christian Schools Australia. Na sa anua le taitai o le tuanga I Bill Shorten, e le taliaina e le Labour le whaotuanga mai le Ruddock Report.
They're contemplating new laws to discriminate against kids on the basis of sexuality. No way. The fact of the matter is that every child's entitled to human dignity. Like, we shouldn't even be having this debate.
Le taitai o le Labour mai le tuanga I Bill Shorten, o le reporti lena, na whaamao pōpoina e Rosemary Bolger, o le SBS News.
sbs.com.au